Stefano yapfuye urupfu rw'agashinyaguro ariko rero ntago byigeze bimutera kwihakana Imana ye ahubwo yanasengeye abamuteraga amabuye sinzi icyo dushobora gukora nuko twabigira bitubayeho natwe tugaterwa amabuye kukuvuga ubutumwa bwiza mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5 umurongo wa 11 na 12 haravuga ati namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora muzanezererwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere ngagiye kugirushanyo cya 8 Sawuli yakumye kwica no gukurikirana abakristo nuko abakristo benshi batoroka mu murwa wa Yerusalemu bakwirakwirwa imishwaro buri wose aho bajyaga bavugaga ubutumwa bwiza bw'agakiza abantu benshi barakiza nuko Uwiteka yohereza marayika kuvugana n'umuntu umwe witwaga Filipo nuko marayika w'Imana aramubwira ati jya Gaza nuko Filipo agezeyo agiye kubona abona igare riraza rimusanga nuko aryegereye agiye kumva yumva umugabo arimo gusoma igitabo cy'umuhanuzi Isaya muri iki gitabo mu gice cya 53 ahangaha hasobanuraga neza uko Yesu Kristu yaje akibabaza agapfira ibyaha byacu agakirwa mu maso ari Imana kugira ngo ibyaha byacu bibone uko bibabarirwa n'Uwiteka yirengagije umwana we ariko kugira ngo ikigendererwa cyuzure tubabarirwe ibyaha byacu ibihe bitazashira ariko kandi nyuma yarazitse atsinda imbaraga z'urupfu none yicaye iburyo bwa Mungu Patiri ushobora byose aho urupfu rudashobora kuzamusangana busa kandi yaratsinze uyu mugabo wasomaga iki gitabo ari kuri iri gare yaturutse mu gihugu cy'Ethiopia yari yaje i Yerusalemu nuko Filipo amubaza ati ibyo ibyo usoma urabyiyumvisha nuko umugabo amusubiza ati ntabwo nshobora kubimenya keretse hagize usobanurira nuko umugabo abwira Filipo ati ngwino twicarane usobanurire nuko Filipo araza aramusobanurira ibifashe kuri Yesu uwo mugabo arabaza ati uyu muhanuzi Isaya arivugaho nangwa n'undi muntu avuga Filipo amubwira ati uyu mugabo urimo kuvugwa hano ni Yesu Kristu umukiza w'isezerano nuko baraguma baragenda baza kugera ahantu hari amazi umugabo abwira Filipo ati aya ko ari amazi ntabwo nshobora kuba nabatizwa Filipo amubwira ati niba wizeye koko ukumva ushaka gukurikira Yesu ukaba imbata ye urabatizwa rwose uwo mugabo aravuga ati ndemera neza yuko Yesu Kristu ari umukiza umwana w'Imana nuko Filipo aramubatiza.